fɔlɔ la ni sɛnɛkɛfɛn tun ye labɔli kɛ.
denso denmari moƴƴino e ñawri heɓama fa heewi ana wawi wurnude galle ɗum wonno golle arandejo e hoore ka hitande nde demal moƴƴali fuf almusaɗaji ɗi fuf wartan e dow debbo o kanko waɗata nomo wawiri fuf bangal guure galle o kanko tinnoto e sukaɓeɓe kañi e galle o fuf hande miɗo waɗa golle guese golle naako e miɗo jaago dum fano mba yaltirde bangal naakol ɗi miɗon keɓa tiɗallaji e heɓude awdi mais ko ɓuritide fuf woni golle guese sowona dara gay dara jale to keɓa remude miɗon kani yoɓude yimɓe walloɓe min wakkatiji ɗum newaki sowona keɓa yimɓe jogiɓe ɗikkaki gollirɗi kamɓe ɗum sowona ɓe ndemoɓe tulo soɓe mballi leɗɗe defiranmi ka sukaɓeɓe kañum artata leɗɗe ɗe leɗɗe jorɗo gooti heɓede e ley ladde nde leɗɗe kecce ɗe ɓe taccata soɓe jorno yimɓe eau zoforé en ɓe daalimi soko gonga ko min jabatako saabi min gala bawɗe goɗɗe nomin defira miɗon keddi e ngal gollal ko waranta sukaɓe amen ɓe mi anda fey so tawi mawɓeɓe beltaki miɗo miɗo gurdan maɓɓe ana santi eko warata joni ONG AFAD association formation et d'appui au développement wari famminde min bangal tiɗallaji waltagol wakkati ɓe mbimi min gaɗa walde famin gollida bangal demal gawri kañi e kosan e ley laamu san o ana andira moƴƴugol muɗum gawri ka sela ana andira moƴƴugol kosan anniyo amen woni gollude e heɓude ñanduli lobbi wakkati jonin o wala komin timmini hen hakkude amen e yimɓe gelle keddiɓeɓe miɗon yiɗi laamunkoɓe gata e hakkillaji muɗum en jande sukaɓe e ley gelle ɗe hertamuye faade e rewɓe ana santi nokkuje yogaɓe rewɓe janguɓe ana goodi golleji ɗi ana pawi e dow maɓɓe miɗon kaja wallamuya projet ngaji bangal kaki kañi e kalisi fano min mbawi yartirde e
otiɗallah.